Radio Pulpit, 657 AM.
Dumela tlhe mogaetsho, la melena ke moruti thata ya ona seleka. Station se ke Radio Pulpit, your daily companion, tsala ya gago ya matsatsi le metlha. Re tshwaragane mmogo jalo le buka ya John chapter 3 verse 16. Yes, John chapter 3 verse 16 setlhogo sa rona sa re He loves you. That's our theme. He loves you. Akirebale moho. For God loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Yes, tswana yona ere. Gonne modimo o ratile lefatshe moho kalo, mo bileng wa lenela morwa ona yo tsetsweng ale esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a seke a latlhega mme a nne le bophelo jo bo sa khutlhing. Ya a re simolole fela ka mafoko ao a mararo. God loved the world. Ke batla re simolole ka mafoko ao a mararo a reng the three key words tse di leng mo the first phrase e di reng God, love and the world. Yes, are le re ka skaratsa mare kgona go tlhalosa modimo me gone are la tlhelefela matshwaonyana a malwa a tlhalosang gore modimo ke mang. Re mo itse gore o boitshepo segolo segolo, o boitshepo boitshepo bo ra gore o farologane. He is different, he is set apart, ga tshwane le medimo e mengwe. Ra itse gore o ko godimo ga gagwe ga gona o mongwe. Ra itse gore modimo ke motlhodi wa le godimo le lefatshe. Ra itse gore o tshiamo, ga ana sekodi, ga ana selabe, ga lekwe ka sebe, ka gore go sena tlhago e ka lekegang ka sebe mo go ene. O boitshepo modimo o farologane, o phahame, o tsholetsegile. He is just God. He is sovereign. He is supreme. He reigns. He is just God. He is far above us, above our minds, above our thoughts. We can't describe him. He's just God. That's who he is. Mara letshwao legolo le ke batlang re le lemoge ka modimo ke gore o boitshepo. Yes, he is holy. Selo sa bobedi se ke batlang re se tlhalose ke lefatshe, because gofa gona le matsapanyana a gore bebele a re modimo a rata lefatshe. Re tla ko lefokong la boraro le la lerato, mara pele ga re tla ko go lone a ke re fete ka lefoko le la lefatshe. Very important word, the world. For God so loved the world. Tse dingwe di-version di tlo re God loved the world so much that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him may not die but may have an everlasting life. Selo se ke batlang re se lemoga fa ke thulano ya dilo tse pedi, lefatshe le modimo. Bibele e tlhalosa lefatshe ka tsela e re ke defe perspective ya bibele ka selo se go teng ke the world, the cosmos, the world. Losika lwa rata lefatshe ke 1 John chapter 2 verse 15. Losika lwa rata lefatshe le fa e le dilo tse di mo lefatsheng. Fa mongwe a rata lefatshe, lerato la modimo rara ga le yo mo go ene, gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng e bong keletso ya nama le keletso ya matlho le mabela a bophelo, ga se tse di tswang mo go rara, ke tse di tswang mo lefatsheng. Lefatshe ke lone, lefatshe lone le a feta le keletso ya lone, mme o dirang go rata ga modimo o nna ka bosakhutleng. Go ya ka ditemana tseo tse re di badileng, di tlhalosa gore go na le contradiction, go na le thulano mo gare ga lefatshe le modimo. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride in possessions is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Yanong Bebele a re Modimo o ratile lefatshe. Mare ga re bala temana e re sa tswang go e bala, ga se yona fela go na le tsedingwe tse di mmalwa. E bontsha gore lefatshe le Modimo ga di tsamaisane, ga di tsamaelane. Sentle sentle Modimo le lefatshe ba ne ba sa tshwanna go tseisana mollo. Ka gore ga go buiwa ka lefatshe, ga go buiwa ka mmu le ditlhare, ga go buiwa ka lefatshe go buiwa ka a system. Ga go buiwa ka lefatshe go buiwa ka batho, mme ga go buiwa ka batho fela, go buiwa ka batho ba ba weleng, batho ba ba sa rateng Modimo, batho ba ba tlhoileng Modimo. Ga go buiwa ka lefatshe go buiwa ka a system that opposes the godliness of God, a system that is in opposition against God, the system that is at war with God and who God is. Ga go buiwa ka lefatshe go buiwa ka the evil influence e Satan abusang batho ka yone. Ga Bible re for God so loved the world, ga e bui ka ditlhare, e bua ka batho gore Modimo a rata batho. Mme ga e re the world e ra batho, the fallen humanity, the humanity that has nothing to do with God, the humanity that opposes God, the humanity that killed Christ, the humanity that is adverse against God. Mara Bebele a re Modimo a rata lefatshe. Temane re se tswang go e bala mo 1 John chapter 2:15 ya re, ga o rata lefatshe ga gona gore o ka rata Modimo. E re Bebele le seke la rata lefatshe. It's amazing gore Modimo a rata lefatshe ga a tloga fo a re lona le seke la rata lefatshe. I don't know whether you see what I'm talking about. Mara ke batla go tlhalosetsa gore go na le sengwe, go na le a force e sa tlhalosegeng, because ke a tswafa le go leka go tlhalosa selo se go teng ke lerato. Because what we are seeing here is two contradicting forces, two contradicting kingdoms, two contradicting natures coming together by a force called love. Modimo are re seke ra rata lefatshe, a tlhalosa gore lefatshe le bosula, e re ke beba le bosula le mpe le silafetse. I'm trying to explain the nature, to define the nature of the world. Ga Bebele re le seke la le rata, ya re ga o rata lefatshe ga o ka ke wa rata Modimo, ga o rata Modimo ga o ka ke wa rata. Mara the same God loves us despite us being the world, being fallen, being opposing to him, being haters of God. Bebelar, God so loved, hairo le ratile fela, yare so loved the world. Ke batlo gore o bone the contradiction, because maikaelelo a ka mo mosong ke go gora kere God loves you despite. Yes, God loves you despite. If Bibili esare Modimo o ratile batho ba ba boitshepo, ga e rialo. It does not say the holy world. It says the same evil world. God loved it so much that he gave his only begotten son. The basic question, the simple question that I have this morning to you is, if Modimo a ratile lefatshe, lefatshe le sa mo rate. If Bible is a re Modimo a rata batho, ga e rialo. E re a rata lefatshe. Ga e re a rata lefatshe, e tlhalosa gore ya a rata batho ba ba weleng. Re bala James, ha o bala mo bukeng ya James yona e re, he who loves the world is the enemy of God. E rialo. Yes, e re wa ratang lefatshe ke maba. E re le seka la rata lefatshe, because loving the world or being friends with the world is animosity with God. Is enmity with God. Division said in the Maramakazo kete mana e insist remakazo all along until we realized the contradiction. Yakura baby lar Modimo a rata le fati. So the sigabat nang kokura so nemo muso in kihore. There is nothing you can do to stop God from loving you. there is no sin that is evil enough that can stop God from loving you. Baby Lord, while we were yet sinners, He loved us and died our death, died on our behalf, came down just to show love to us. There is why I'm not trying to define the word love in this instance, because I admit that I wouldn't have words. I want to believe that we all have an idea what love is. Maybe that's why there's a song that says, I want to know what love is. Yeah, tell me gore lerato ke selo sa mofuta ma mare lona lerato leo la goga modimo ko le godimong ko neng a le teng la goga lefatshe mo tatlhegong ya lone la tsaya dilo tse peditse la dikopanya mo go morena Jesu. In him heavens and the earth came together. In him, the holy and the evil came together. In him, the natural and the supernatural came together. In Jesus, the spiritual and the physical, the earthly, came together through the force called love. Selo se ke lekang go se tlhalosa ke gore wa go rata. A ke na taba gore o mang o ko kae o dirileng. O tsetswe ke mang a go tsala le mang ba go tsala under what circumstances ibile ba go tsaletse kuka. I don't care gore lefatshe le go bona yang le go bitsa maina a mafing and how justifiable is the attitude of the world towards you. I don't care. Maybe you are even in prison as I speak. Maybe o biditswe ka maina ba bangwe ba re o le godu, ba bangwe ba re you are a murderer, all kinds of names. Baby, that God loved the world so much. I want to say to you, He doesn't just love you. He loves you that much. He loves you badly. He died your death. He loved you that He would abandon His holiness just for you. Ere baby le a pola bomodimo ba gagwe gore a nne motho ya re le motho a fetoga motlhanka ya re le motlhanka a swa loso la ditlhong lo selwa sefapano e se ka gore o ne a na le molato. Molato e le wa me, molato e le wa gago. O ne a sena selabe, a sena sekodi, but He loves you. Taba yaka mo mosong ke gore ke go bolelele gore wa go rata. A kete seemo sa gago keng. You may be going through problems, wondering if anybody anywhere cares. I'm here to tell you, He loves you. For God so loved the world. And I've said, we've read a verse together that says, do not love the world and the things of the world, because the world stands in opposition against God. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Itlhalosa gore lefatshe galalo ka gala siama mo matlhong a modimo le sengegile le bodile le lwa le modimo ke puso ya ga satane. Lefatshe ga go te lefatshe fela go biwa ka puso ya ga satane, go biwa ka batho ba ba laolwang ke satane. But the Bible says God loved the world. Engwe temana ya re, for love covers all kinds of sins, a multitude of sin. Engwe temana mo Ephesians chapter 3 verse 18 ke batla gore na le wena re bale Ephesians chapter 3 verse 18 ra go leka go tlhalosa lerato la modimo mo go yona. Ga re ka ke ra le tlhalosa mara re ka le describe ka temana, because they are not defining it here. Paul is just trying to give you gore selo se sa go teng ke lerato la modimo ke selo sa mofuta mang. E re yona chapter 3 verse 18 the book of Ephesians may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Marthimusus kibatang reselemu hekise. Le ratola hage Paulo are It surpasses all knowledge. The reason why you doubt gore modimo wa go rata is because o le go tlhalosa lerato la modimo ka lerato la batho ka di standards tsa batho. Bible ya re lerato le go godimo ga tlhaloganyo tsa batho ga le tlhalosege. O rata magodu, o rata babolai, o rata batho ga a rate sebe, o tlhoile sebe, o tlhoile bobe, mara o rata batho go sa kgathalesege dibe tsa bona. Ga ba rate ka gore ba dirile sengwe gore ba mokgatlhe, ga ba ratle ka gore ba le ba pila, ba ebile ba itshwere pila, ba le maitseo, maitshelo a mantle. Bibele a re, he loved the world the way the world is, but he hates the sin of the world, and he wants to save the world from its sin, sanctify, purify the world, and make the world look as holy as he is. God loves you. Ha go rate the way le rate lo go ratang, le go rata ga lenyalo la go letsa mapila, le go rata ga mmereko sa when you are behaving yourself well, wow, he is so well behaved, he's a likable guy. God loves you despite, but God wants to separate you from your sin. God wants to walk the journey of life together with you. He wants to separate you from you, the darkness that prevails in your life. Mudimo wa go rata o batla go nna tsala, o batla go tsamaya leeto la bophelo le wena. O batla go gwetela pele mo mathateng, o batla go tsamaya mathateng ga go lwena, o batla go tshela melatswana le melapo le wena, o batla go feta dithaba tsa bophelo ga mmogo le wena. The question is, would you accept him? Would you invite him in? The Bible says he's knocking at the door of your heart. If you open, he will come in, dine with you and you with him. He wants to be part of your life, your decision making. He wants to be your guide, your teacher. He wants to be the light on your path. He wants to achieve things through you, in you, and together with you. The question is, would you agree? Would you accept? For God loved the world so much that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him may not die, but may have an everlasting life. The fact that the world hates you does not mean God hates you. The fact that you hate yourself, your family can't stand you, your people, nobody understands you. The fact that you are rejected and considered an outcast and a reject, the fact that the world has trodden you down and left you for dead, the fact that lefatshe ga le go tsei sentle, ditsala tsa go di go furaletse, some of you melt tsele bana o tsamaile wena o le menta to tsamaile are, I can't live with a person like you. That does not mean God hates you. I realize that he comes closer to people like you who think they don't deserve no love at all. I'm here to make an announcement. God loves you despite who you are, or what you've done, where you are in life. God loves you in your poverty, in your lack, in your problems, in your challenges. God loves you. God cares about you. And my challenge to you is, ako amogele lerato la modimo ga modimo a go rata wena o itlhoetseng. Ha modimo a go ratile o le moetsa dibe a ba go soela o le moetsa dibe. Why do you have to give up on yourself? You are there contemplating suicide because you think life has nothing for you, or you have nothing to offer. Mulefa Tsingle, you've done so many terrible things that you feel like you don't deserve to live. I'm here saying to you, God will be so disappointed because he loves you, and he loved you before you committed those things. He loved you after you had committed those things. I'm telling you now, he always will love you. My challenge is, raise up your hand wherever you are and say, Father, come into my heart. I'm a sinner. I am a loser. I feel defeated right now. But Father, now that they say you love me, here am I. My heart is open and ready. Mudimo wa ka ka lebitso la Jesu, batho ba gago ke ba, bana ba gago ke ba. O seka ba tlogela mathateng a ba leng mone. A ke ba utlwe mofuthu, a ba ke ba utlwe seatla sa gago, se ba elama, se ba thusa, se ba tsholetsa, se ba kuka from out of their problems. Lebitso le matla la Jesu Kriste morena. Amen.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.